Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni Kanté to ɓoggi jannde fandu haala Mamadou Sama Sigou jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Saabi jiɓu jawdi leydi États-Unis ɓami anni a jukkum woji fewde ɓi mbiyen kana kiɗɗo Karim Keita ɓeydoto faamu les journal meɗen banggal men fasitangoji ambassade Amérique dow kabaru muɗum. Huncande hoore kabaru yaltingol mbel kulentereji totodirde hakkillaji dow mbettiɗallaji ɗi jogui julaɓe wonno fanda hiro exportateur en kawrtal ma mbeen guɓal muɗum waɗama ñande aljumare ƴaɓɓite nde bama koɗɗo. Yewtere meɗen mbeen zoom sur hannde meman haala taika muñaji cattuɗi ɗi gaɗata yimɓe mbeen kamari muɗum jaati yimɓe yogaɓe mbeen mbasan yiwude no hanniri. Ɗi goni semme kabaruji amen hannde kikiɗe altinere sappo ɗiɗi décembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Ɓi mbiyen kanake kiɗɗo leydi Mali Karim Keita hay fama jukkugoji leydi États-Unis ñande mbiyen jeena décembre ndu mbiyen altinere hannde sappo ɗiɗi décembre ambassade États-Unis leydi Mali yiidi e nokkoɓe kabaruji dow oɗo kabaru Karim Keita e kañe dun kanake kiɗɗo leydi Guinée Alpha Condé hayfaɓe jiiɓu jawdi e yidde mbiyen yeddugol hakkeji tomonto en. Moussa Mali Soko tama toon keɗna fesango Ousmane Niall Bouly e Fatimata Mayga.
Ambassade leydi États-Unis gonɗo leydi Mali holliti wiide o kabaru an holla wiide eɓe darni haɓade fa sanne yurko yurkoji e yangoji hakkeji ɓiɓɓe adama en keƴaɗo hajuji mabɓe ley o wattu holliti wiide ɗi kabaruji ɗi Karim Keita hayfa dow muɗon ɓe daraneki ɗum ley wattu e caggal laamu abbiko IBK. Birian Neubert an yelo ɗi jukkugoji tabe ley leyɗe goɗɗe.
Ɗum haala États-Unis dow kabaru keɓe leydi ndi sariyaji amen dow leydi amen ndi fawi hono no mbirimi onno ɗum hollan gollirɗi yoga kañi e leyɗe yoga neɗɗo noon mo talki mum heewi yurku yurku kañi e neɗɗo jenɗo hakkeji ɓiɓɓe adama en.
Keƴaɗo hajuji mabɓe ley o wattu holliti wiide ɗi jukkugoji ana pawi dow nangugol jawdiji makko e haɗugol mo dawde yaade ley leydi États-Unis. O holliti wiide o golle du ana fawi dow faabade Mali e yirwinde laamu lobbo. Birian
Neubert.
Gollirɗi yoga ɗi o ɓami jawdi mum kañi e suɓugol yimɓe e ɗum hollita yurku yurku makko e kaña yende hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗum mo jukkira ɗum torri gouvernement o miɗen gollida e mun joni ɗum hunde noon golleteɗo le lebbi garoji ɗi visa o tetete kañi compte gonɗo États-Unis ga o du uddete
aux États-Unis.
Miccintinde wiide Karim Keita hominiɓe sariya Mali du ana bolliti ɗon ɗo tawa fuu ley leyɗe ɗe ɓe ana cikkiti o tawede caggal majjugol journaliste Birayma Touré ko waɗi ley hitande 2016.
Kanko dunke sariya Ibrahim Kalil Touré holti wiide ɗiɗo jukkugoji ɗi fewde Karim Keita nafan sanne suudu sariya Mali nden no ɓeydi wiide ɗum leyɗe kewɗe na hani wattande hakkillo mbeen kaɗo anña wakkandi kalisi mawɗo États-Unis. Kanko mbeen Ibrahim Kalil Touré wonko hanni Aboukine Ag Mohamedine e téléphone keɗne fastango Ousmane Niall Bouly.
Ɗi jukkugoji ɓeydan sembe wullita ngo Mali waɗi dow Karim Keita saabi sini a ƴeewi ɗum an holla wiide Karim wawa dawde yaade ley leydi États-Unis. Leyɗe goɗɗe du ana mbawi jokkude dow ɗi wullitangoji ɗi États-Unis waɗi holtinde kasen ɗum an holla wiide Karim ana way hono bonɗo sombu hedde Nations Unies fabamuya États-Unis banggal yirwere le leyɗe Afrique ana mawni kamɓe eɓe dara sanne dow kabaru hakkeji fa yettade sariya e laaɓal dow kabaru yurku yurkuji leydi ndi yurku yurkuji kewi ley muɗum États-Unis ana wawi salade fabirade ɗum jawdi banggal yirwere saabi eɓe paabo leyɗe kewɗe ɓe mbawi holtinde wiide fabogoji mabɓe ana fawi dow wartiringol Karim ɗum ana eko wawi latade ley ko warata
sakiraɓe mbele tottaklaji ma du kabaru men bangal bembe amen Facebook e du Twitter. Kawrtal guɓal mbiyen hiro kamɓe exportateur ene lamdama mbiyen ɗum woni julaɓe mawɓe ñande jam jen asawere nde to bamako ɗo ndenno ɗum latuki sababu kala ko maniɓe kabaru muɗum no tawama to nden o wiɓe ɗo tiyallaji mbiyen kabaru muɗum mbiyen na kewi sanne ka noon mbi ɗum mbiyen nafa ka mujum fewde e leydi ndi e tawre foof kanko jeadata mayga no wonno toon keɗa festan ko sitasidibe e Alisisi.
Kange haabu kañi e geeƴi somoje fatare ɗacci e nannal muɗum wonko leydi Mali cottata caggal leyɗe nga yimɓe waɗoɓe ɗi golleji hollita ande torrade leñol man hannden lewi mabɓe ɓene lafa balleku ko fawtoɓe kay e kaaki lotan ɗi kangeji
leydi Mali ndi yo leydi jaltinowo kulle fa heewi le adunaro Allah ndu mbiɗe jogui kulle fa heewi ɗe andaka ɗe lumoji adunaro Allah ndu mbiɗe jogui tiɗɗalaji fa heewi banggal heɓugol amen jawdi fa yetto nokkule to ɓe mbawi joinde jaaguji amen tiɗɗalaji pawi ɗe talki ɗu ana
administratif
fedde noddirtende semdete wawi sotti ko yaata toningaji ujunaji tati habule hitane 2021 tiagan leedi du kalsimo ana yotto milliardiji ognaji temen tati e ko yobi france fa fedde sendena holliti ana mili wadde ko burdum le hitane warore chek tidian dukri kanyu jokko horejo fedde semdeti
le secteur coton
le golle amem habu fa yotto ko mi jaltinta tiagan leedi ko sabi mudum mi bawi darade darne monde bangal kebal ko leedi hebata urde sel gollangal nafamu dum ana mawni sanne sabi darne mako ana mate le yirwere lindi
l'exportation
micitunde wi tiagan torraji matadi le ciogu watta tiagan leedi gouvernement on fi dabireji faabade be yimbe le duubi warandi bamde hitan 2022 yottade 2025
to ma hina tun holtam wiire jammar nen jogu tellaaji en jam cini dama na buri ben na ko buri balli sappo e joyi hande e wi mer o kaado tit Allah yo sabi men rafi yubugol ciogu courant ben usine ndiyam denno ko warta mi ben mi unyaaji temedere sifa han yobnerde edm denno mi tin wiide dun buri hitande hande ben wara hitande hande jammar de murti non no fewde e somaje pour sa mbiide be ribino be jaati sa be holti wiide be do ben wawna golle mabbe no fewri denno fodde kaado tit Allah ben dabare jammar na yitira hina yaade mberna mayo madun be bulli e kanye pompe e ko nande mudum li yotre medan verifio hande yo do mben jidal e mben hakunde ministere mali e kumuni do courant e kanye lamu ko be Côte d'Ivoire yalla mali na yoba mben nyamande courant si e do wonde gollirde Côte d'Ivoire kabar courant fotum takuju wadi ma daraje yalla be do famu kede na fostango sita sidibe
gonga jati RV Dumbia hollitil le Twitter do woni beme ande o kabaru le kabaru hollita da on wi nyamane fedde ko nodirte CIE don campagne ivoirienne d'électricité do nuku hokkane kuran le leedi kodware nyamane mudun ko yata milliardji ko kewi an e leedi malni le wi kabaru hollita da on Assimi Goita don president lam hakkunde radion neli ministry mali kominido kabaru hiti e jam yaha leedi kodware jantidia e lamuke leedi kodware do woni Alassane Dermane Ouattara le kabaru hollitaadi le beme ande ayi an photo ministry mali humni kabaru diam e kuran le leedi kodwaade gaadum wala gonga fey ministry mali humni da kabaru diam e kuran wade daw dawru fu yehi leedi kodwaade li o watti jantidi e laamu ko leedi kodwaade ben o yo photo kiddo giddi watne baldaw tawa e laamu on hala nyamane fedde noddirtene compagnie ivoirienne d'électricité nyamane mudun woni e leedi mali me hebe huune fu ku gomdininta o kabaru sabi me noddi heejaado ministere humni ne kabaru diam leedi mali o holliti wi wala gonga
yeto meden wonde dum ni zoom sur meman hande ben taykam ngaji chatudi di ben yimbe ngadata do honorobe mabbe den meman hala kanko mbiyeta do fanta mo wara dubi nogay den no yonki fu ronki fe yirwude sabi di do ben taykam ngaji ben dabiti di san gando kanko Adama Amadou Haidara wonko hebani kede fo sango Fatuma Tamaiga
wakati wadino sanami borno kadle kewdi so me heba jaltude dum fu fami dada sarri halaji yimbe dum woni ko fanta holli tiwide a fayide a fojide a rawnide na wombiobe madu ha gidam a bawlide hodonema mi famtama jonide di halaji ngoni ko torrata fanta saati mo darato e tintorgal mo tinto mo hebata e hore makko kaddi mi e hore mi wonden an goto jalo kam de yia fu sab mi fayi no woni neddo o mo torraka hewti holliti wiide fa fanta hebe welde yimbe si safari fu ko nani adnar allandu po inone mo soda an kam biamo tan safare ndan mujjan fo ina neddo hunde fu hatta mo sodde hono no fantano hewbe e wakkati mo gonden na o e torraji an ngoni do mun en ka yimbe nyoobe neddo do kabaru mun njeggiti hala mbietedo bi adama hundo kum an buri yite bonde hala gokka du an holli tawide neddo fu mo jatata ko ko yete tiagal mun o woni mo hono mun wala
sakrab am pam video do katene kamaru jamen hande misiti no ba sat fum ta dubo ben 3w.youtube.org do se de yotre medan magazine yotre medan magli kura hande ana yowi do kabaru kaltal lulen gal biu metrique ben mu kabar mudum ben fuddi lam ko transi ben fuddi di lam ben yotre abine de dano bangal mu inde de do carte de leedindi den no dubi joyi di ngarta non tan dun carte ni na ben carte woto be ko nande mudum ben ban notre dun le cdo kala do njaden kanko imdan rak kilu mayge wonko heba en ke da fostango min e foto pour mayga yo en kirejo bi lamkoɓe ngalɗo kartal kessal ndenagal moƴƴinama e dow tugade talkininaɗi yo kartal nafo ngal ɗum banggal woteji tottaɗo moƴƴingol ɗiɗo kartaŋaji ɗi woni gollirde leydi Allemagne dermalog so won beltaniɓe oɗo kabaru o woɓɓe kayna cikiti ndenagu ngarɗo kartal lolirgal biométrique
kutteji mum woni yalla so kartal ngal majji hono neɗɗo heɓirta ɗum kasi yiide nafamun fei so min jeeyi ɗum tafon miɗe mila ɗum hunde wonde nde min jogino carte d'identité nde muyɗo fuu ana wawi wonde ɗum fei sa jeeyaka le leydi ndi kasol laamunkoɓe keeɓi hakkille wartirinde kartal biométrique hemde kartal ngal yafirta heddiɓe kasi
ministre kumaniɗo hakkitere laamu hokki taƴoral wiide ngal ɗo kartal no hayba sanne wonande leydi Mali ndi fay so gollirde leydi Allemagne moƴƴintal ngal keɗɗana colonel Abdoulaye Maiga kanko woni ministre kumaniɗo hakkitere laamu
ɗum laatto sababu min mbawana ko e amen kabaruji dokketeɗɗi fuu le leydi men ndi heddoto misali joni hono kartal ngal hollitama ɗum moƴƴintake caggal leydi kasi ley Mali ga ɗum moƴƴinete
colonel Abdoulaye Maiga ɓeydi wiide ɗum ngal ɗo kartal kessal biométrique haɗan inɗe malinkoɓe tawe nde ɗiɗi le yuɓɓo ngo honno ɗum tawi ka nden banggal karantiŋaji ɗi
wonno min jirata golleji ɗi hono joni neɗɗo goto fuu heɓa kartal ɗum laatto sababu ɓuytude neɗɗo goto tawre karte kewɗe talkima fuu ndenoto ɗiɗo bo kalisi moƴƴinirteɗo karte ɗe ana wawi resede miɗen moƴƴina karte kewɗe karte biométrique karte nina kañe kartal wotirteɗo hannden Allah e karte biométrique karte nina moƴƴintake kasi wona haala karte wotirteɗo o ka
ngal ɗo kartal biométrique latto ɗum sababu ɓiɓɓe leydi Mali gaɗa dawi mabɓe honno ɓe jiɗɗiri e ley ndenagu hakkude leyɗe CDAO ɗe no holitri général de brigade Daoud Ali Mohamedine ministre kumaniɗo ndenagu leydi ndi
dawereji ɗi fuu gaɗama fa talkiɗi ndeno dow kabaru mum mi ƴeewi mi ƴewti kartal ngal ille ɗo ɗum moƴƴineteɗo mi te'iri hono kartal ngal wala hono ndenagu kañi hoolare ɗe tetteji ɗi fuu
yo jaati yirwere banggal sariyaji CDAO e wisosologue en ɓe holtiwide hono ngal ɗo kartal ne honno huccinede hoore gilla wattu 2016 ka noon brima eɗi dikkuna neɗɗo lamkoɓe wattande hakkillo sanne boppi taykaɗi e le kabaru nina
dow karte nina a tawan yogaɓe worɓe noon ka dow kartal ngal rewɓe ɓe bindata dow hen hono joni yimɓe cottuɓe e nokkuji mum gomɓe le cambera burkina kañe niger na ɗum ɓe mali mbaroɓe yimɓe ujunaji debe e go'o cottuɓe e nokkuji mum hewɓe e mabɓe talkiɗi ko majji ɗum laatto sababu kamɓe ɗu ɓe keɓa kartal dow inde mabɓe
eɗen mbawi jaati wiide telaji taykaɗi le ɗereji lollirɗi carte consulaire ma nina jeetake e le kabaru ngal ɗo kartal no holitiri mohamed lamine ban goto e ardiɓe fedde humanine malinkoɓe gonɓe caggal ɗum woni hokku conseil malien de l' extérieur
siɗalla ka caggal leydi ndi ɓuuri hewde diina ga en eɗum jogui nafa dow talki yimɓe dawoɓe jeehoɓe caggal leydi so heddere jaaguji na gollirɗi hono ɗi e bandum en fuu sa wala kartal wala ko mbawɗa wande eɗum walla worɓe joon affaire uji dawde
e ley ko laamu humpiti fuɗɗugol moƴƴingol ɗiɗo kartaŋaji ɗi yogaji majji totama heƴaɓe laamu yogaɓe